Turi hafi kutahiri wacu Mumbone zero Iyo tuzimera mahoro Iteka yose Narufu nimbara mizarangwayo Nakubabara Tuzimera iteka yose Nuwami wacu Mfite mishimo mumutima wanje Yesu nagukunda Arasezerano wampaye Sinzari bacira Uri hafi kugaruka Isezerano rizo Reka nzirikane ngo utegereje Umwami wanjye Mfite mishimo mu mutima wanjye Yesu ndagukunda Arasezerano wampaye Sinzari bacira Uri hafi kugaruka Isezerano rizo Reka nzirikane ngo utegereje Umwami wanjye Hazaba umunezero mwiza mwinshi Iwacu heza Tuzahora tureba umwami wacu Ku maso yawe Isezerano yawe nakori Zahera rwose Turabivuze uzabikora umunsi umwe Uzatwakira Mfite ibishimo mu mutima wanjye Yesu ndagukunda Arasezerano wampaye Sinzari bacira Uri hafi kugaruka Isezerano rizo Reka nzirikane ngo utegereje Umwami wanjye Mfite mishimo mu mutima wanjye Yesu ndagukunda Arasezerano wampaye Sinzari bacira Uri hafi kugaruka Isezerano rizo Reka nzirikane ngo utegereje Umwami wanjye Ngera kwa data iwacu Zabishimira Zavuze mu nduma zikunesha Isi icyaha Zatambagiza ikihugu cyiza Yerusalemu Umwami fasha ungeze wowe Ubuziraherezo Mfite ibishimo mu mutima wanjye Yesu ndagukunda Arasezerano wampaye Sinzari bacira Uri hafi kugaruka Isezerano rizo Reka nzirikane ngo utegereje Umwami wanjye Mfite ibishimo mu mutima wanjye Yesu ndagukunda Arasezerano wampaye Sinzari bacira Uri hafi kugaruka Isezerano rizo Reka nzirikane ngo utegereje Umwami wanjye